matchingsaathi.com
ye is just tells you kabaddi kapulu mate hey
ave moto seña nailalo nailalo no me sé moto seña venu nailalo nailalo bana poto bakona mboka bana poto bakona kambe bana poto bakona bibondolo mpaka lwafalanga mbibo bana poto bakona mboka bana poto bakona kambe bana poto bakona bibondolo mpaka lwafalanga mbibo nokona maji wale vile tulamana ke vile nina mlolo mbele nyuma imwami wa bishanda noishi na ke vile paisa ocha lole Una tola mbele nyuma shete o malo Mbele vile, pakondile Na betu, betu, chibele tole o Mbele vile, achangile Ina betu, tona, enda tomu etu avio Kwango wachubwa, Amerika wachubwa Mbembe nge la Marekani avenue Avenue Congo wachubwa Malawi wachubwa Afrika wachubwa Hata makondono wote
mashubwa Amerika oho bila elfu Muma sato cha dolare Hata ushabi bila elfu Nane venu cha dolare Uto wa mshile
Ona mwona msi a single maza Niwe single maza Halo sangana na masema kumba kode Asena msenge Hata ucho baba faza Niwe single faza Alo kumba kode tale na dolare Asena msenge Mbele vile Bakondile Na betu betu chibele tole o Mbele vile Achangile Ina betu tona enda tomu echevye Kwango wachubwa Amerika wachubwa Mbembe nge la Marekani avenue Avenue Kongo wachubwa Malawi wachubwa Afrika wachubwa Hata makondono weto mashile bambu